Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Addua aljumare handen do Studio Tamani do e sakiki modo Ousmane Diko yottinto dido kabaruji. Ono gollidal fema foot kany e Alain Jires an anni selde. Yottinobe kabaruji Cameroun an be kam annini boyata o lato e kintino Lyon Indomptable e kintino Aigle Mali windi lettre fewde e horeje federation jamtude joddi mudum libitati e almusaddaji yogaji federation balon malika fenni o do kabaru hono wayde makko yobede nena fema foot ka fenni dun ka fa labi malinkobe temdere e chapane jetto e jeego diba yude gabon be haifaabe wayde jogade talki kanon kambe horbe kuliti police en gabon be bonike mabbe fa sannen bale batoje dabare woteji bi kenna masara eli dabare waliti go sare wote de kuliti yo sareya himi hore ka kabamata jate sugula wotobe andina yede ngoni sembe tobbe kabaruji medan handen hono golida Alain Jires e fema foot waranselde e kintino Aigle Mali yamti president federation e les lettres joddi mudum lebbitati e almusaddaji yogaji wade poccundiral ana wawi latade sababu yagol makko Cameroon keda ko Mamadou Sama Seku faccitani en
ndokkobe kabaruji kewdi ngemsi sifa kanko ekintinawo mo France o wajjum binni e halfinaabe bangal latugul ngowari leydi meden yo yoba nyamaani makko do e lewru goto ana wara balde hande ko ekintinowo Aigle Mali na inde hono chubado bangal latade ekintinowo Lyon Indomptable leydi Cameroon kanko e sakika mako Claude Leroy adon diran non Alain Jires e hore mun kay se faki tafon di kabaruji ngari e ley wattu tidan do sanne halfinaabe latugul ngowari leydi Mali burdo anditirede federation sabi chatale mawde ana rentini be kambe e pelle kewde Alain Jires warti Mali do e ley hitande 2015 jogade fedde men piobe ballon micintinde on o golle goto o waddinomo Mali do hakkunde 2010 e 2012 latima sababu jati walde Seydou Keita en latiki tatobo der runde Afrique hunde ko leydi meden Mali wayri non hakke dubbi debbe
yottinobe kabaruji andini e kintino Mali yahan Cameroon ko warata federation malika hokkali tajran mudun fema foot fenni wayde makko yobede wonko kaldumi e modibo nama gon e fema foot kedo ko Mamadou Sama Seku faccitani en
ana tiidani min jabaade e dow oodo kabaru sabi Alain Jires e hore mudum wala ko martini min kumpa min nani kabaru mudum hono goto e modon furnani wiide leydi Cameroon ana haaja bamde Alain Jires e adondirangal ana hakkunde makko e Claude Leroy kanko woni dun jawdo bamede joddi e kintinobe yo lebbi tatu fu non fayso omo wullito yo hande joy lewru janvier woni ko o jogi yamrore mudum miden gondi e neldude kalisi o leyi wakande makko bangal kabaru o kay fa hande mi matali se fagol makko
Cameroon men
comme un compiti joni joni o Alain Jires fenni yagol mun Cameroon andini du an heddi e gollidinde e Mali
tamani
kala ko keddon edo mbawi hedude e hejo meden hello Facebook do studio tamani do denno fa hande andinde on taw hono Mali koobe temdere e chapane jetton e jeego ndiba ma juudu Gabon be do haifa be wayde jogade talki kuliti policien Gabon be ana gollibe hono golleji nawdi sanna ko be garti ga malga be jabbama hono gallure hono gallewal pompier sogini ko do nanno du hono lamin ko malibe an gondi haybida be kede ko Mamadou Sama Seku faccitani
be yimbe ndiwa be garti do caggal ko be jabbi Nigeria e Benin ko e lay hala horejo nokkudo be silmina do hewbe e mabbe wari non juude bolle yogatan wonno e mabbe jogi sifa dik be yimbe malibe ngala dereji be wullitike do no police Gabon toddiribe be jogiribe hono bandiji ni dum yo hala yoga e mabbe o wihi dun wombe nangama fa e nokkudo gollata yoga e lay lumoji e wobbe e do lawol miside woni ko nanga fadde mun ribede fa han e le hala mabbe hejabe lamu Mali be hay batte walliraybe be njoppiribe ko e mabbe be yimbe Mali hande ana wullito do no jogira lay santido be silminado e be ndardo lam o wada dabare no be hewtirta kureji mabbe fade mabbe dawrude no be jogorto ko e mabbe e lay lewru juin jabbido o temdere kewde yimbe Mali be ngalano dereji woni non dibbabe iwde leydi Gabon
hono fedde jewtotonde seria wote jo inama ila nogay e joy lewru novembre jabbindu nde annini ko nde golliko kanon dum e tawedo hono balde balloje dabare woteji di bi kettinama sera bidu le fedde de yo hejaabe balde politique tan goni hen e de kulti yalla sariya ka ana bama jate sugula wotobe isa fakaba sisuko haldi e draman jara hore balde de do balde kede ko mamadou sama seku faccitani en
mi do metta sanne bangal ko yimbe bamaabe e feddende fufuyo politikin koobe ko min domi e le golleji mabbe yo be beyda wattu kadjanaado campagne deuxième tour election ngaji di sabi saande jawabu premier tour o hebete tawon wattu o billike sanne e be kani dum wadande hakkille e ko ardi wattu campagne di tobere nayido bangal almusadda balle politik di ana hani jawtede balliguji di hana diwde temedere fuf debe sappo e jawdi feddende faydo jawdi balle de iwata dun anda toppere cakkito yo so subagol president leydi ndi ana wade candidat hore mu ana wada campagne jawdi ko wadi ta campagne ko ana hani sariya facintina dun sabi den wana fedde joomu o burata yede yo kanko ndarto wallamu o hasindina ana hani dun labbine falla
hono le lamu motti fedde front liberation du massina ana wondi e gidade yimbe tenengu kanyu e jenne be mbi ana keba wattu fu bata kiji gidali di gidali fewde yoje ele fedde amadou koufande lami be region o bi yimbe be tinno pati ndouba barke sise haldi e oumar kanko oumar bacili maire moti kede ko mamadou sama seku faccitani
gure pilide en e nokkuji kewdi ana yottina en kabaru fedde bamtare masina wondudo e torrude fa sanne jamare de cercle tenenku e jenne buri hebinde hala mudum e hakkili am dum hana yebede fe tindoden e tottondirde kabaruji nafa mun ana yeso midon darda jama o fuf yo walla no wawiri ngadenen dum hakkile sanne pati dum dada en sabi fa hanti dalleedi timmay ko wonda ko ana toke jukudo en o na hani habede yabara fuf walana en
yantere hurnde tiagal ko amsardine sami e do sema nokku tala handak les région kidal handen o hakkilaji ana jodi les région tonka hono batuji du ngadi ton horebe gube de kabordé du mbi mojata juude fayso kulol ana ton yim ana kinni hajoji mube kede ko pacci timmi e le ko intala ak bilal hebani en kabar bandi di handen o be emel la wonnobe talandatbe jadi ko be dibbi dum men be garti ga kidal ilanden du sema wadali walde ya wara gube jadi koje de anataika nukuton o do hakunume e kidal yo kiloji temdere de nyalade e wi jati ka tal handat e juude mabbe woni fay se be jitinkinaki jabe kanuji mawde du chamile agel hokko jammaji nay hande hawre tan kabar o ana gani fasanne dabere du wala tafen cernawo no dum wori e torranni barka ndu wala ko wadi me anda yalla du be beedatoobe siri walde fa be tappa faadaata jonte tati tiagal ko joel di ko horejo hejo golleji heddi ele war hore radio ta hanitu tumutu fuditi golle regisseur radio o wi fa hande gollobbe ka torri nenno dum e tawede be fuditi golle kee yude 3h yade 6h kikiide Union européenne et gouvernement royaume uni et les du suède ngoni pabatobe studio tamani Les régions ngaji meede di hono pinaseji didi ndopondiri e do mayo bete ke gawo ka masiba wadi wattu 8h bete anda ka non no bonanda mudum worri tafen ka dum e tawede hono pompe kanyu e be minisma gawo be notike be hono rewbe gengwa le cercle banamba commune madina sako kebi ila kenye suudu dogotoro rewbe marandu milioji jeddi do yimbe chawrate do rewbe jibinta fa warde e manga sigota kan yepilorde didi ana e lendu suudu ani cete mahidu jambere fina tawa fuddi altinerende to direto hakkunde janginede l'école jeddi sisili chubado yo dejere dum waddana sukabe hebde hakkilo UNICEF kanyi e lamorde l'école golleji gollidi e lende jambere denno yo don kaddude hande dido kabaruji kede hedade nono kabaruji meden hono yewtere meden ana yeso wassalam